إلهان عمر واسدح إيسو دنجر اسكوكال صون أو آنان وحش اللاي أحقبين
being unapologetic about being Muslim, being black.
ووح أنا لقى عذر دارني إن أنا أحي قف مسلم أه مذو أه مهاجر أه حتى أنا قحطة.
وحيكون عصبت هاي سياسة مينيسوتا جد إير أي إن أصوى مرتي تن إمركي أي كسو عررتي سوماليا يدو عنو جير أه.
The little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago, was very much interested in.
قبضي يريد إيه كجر تحرى ذا سيق حطة لبي لباتن سنة كهر. waxay ahayd mid aad u xiiseynaysay sidee ay u badbaadi lahayd maalinba maalinta ka dambeysa kuma fakareen inay ku riyoon karto riyadan ajeebka ah ama qorshahan
this grand dream and plan
professor Lawrence Jacobs oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda University of Minnesota ayaa sheegay in halganka dheer ee ay ilaahan u soo martay ku guuleysigii doorashadii kursiga aqalka wakiilada Minnesota uu u muuqday mid waqti dheer soo qaatay
From afar, Ilhan Omar had everything going against her. She was a Muslim in a state that's predominantly...
Mutadarba Ilhan Omar waxwaliba iyada ay ka soo horjeedeen. Waa gabar muslima oo ku nool gobol ay ku badan yihiin dad kristana. Waa qof madow oo ku dhex nool mid ka mid ah gobollada ugu cadaanka badan dalkan. Waa qof haween ah xilli dumarku aysan aad uga dhex muuqanin una matalin golaha sharci dejinta. waxay ahayd muhaajirad gobol ku nool iyadoo gobolka aanu lahayn muhaajirin fara badan
she was an immigrant in a state that doesn't have a lot of immigrants
magaalada Minneapolis waxaa ku nool ilaa 25,000 oo Soomaali ah dadkan badankood qaxootinimo ayay ku yimaadeen sida Ilhan Umar dadkaasi badankii waxay taageereen Maxamed Nuur oo isaguna ah qurbo jooga kamid ahaa laba qof oo ay Ilhan kula tartantay sareebreebkii doorashada
coming from a community that usually sees leadership as a man's role that played a huge part
in aad ka soo dhaxbaxday bulsho hoganka u aragta in ay tahay door ragu ay leeyihiin ayaa qayb ka qaadatay abuurista dhibaatooyin badan intii aan ku guda jiray ololaha
sidaas daradeed Ilhan waxay taageero ka raadisay meelo ka baxsan jaaliyada si ay taageero ballaaran ugu hesho ololaheeda doorashada dadka ay codadka ka heshay waxaa ka mid ah ardayda jaamacadaha sida Patrick English
on the issues we align in a lot of ways and care about the same things
waxaan ka mid ah sanahay siyaabooyin iyo waxyaabo isku wada mid ah oo badan sidaas darteed ayaan u doonayay inay xafiiska timaado
English doorashada uun kama qayb galine ee wuxuu kala ku biiray loolankii Ilhan isaga oo ku dhex fidiyay ololaha Ilhan ardayda kale ee degmada dhexdeeda lixiriirida bulshada ee Ilhan ayaa sa shaqeysay. Ilhan waxay heshay codad ku filan oo ay kaga guuleysatay Phyllis Qan oo ah xildhibaanad laga soo doortay deegaanka tan iyo 1970-yadii. Ilhan Umar waxay hadda u taagan tahay inay ku guuleysato doorashada guud ee dhici doonta 8 November iyadoo tartanka aanay kula jirin cid ka socota xisbiga jamhuuriga. Haddii ay Ilhan si rasmi ah ugu guuleysato kursigan, waxay baal cusub ka galeysaa taariikhda siyaasadda Mareykanka. waxay noqon doontaa qofkii ugu horeeyay oo haween muslim muhaajir Mareykan ah oo sharci dejiye ka noqota dalka Mareykanka